sala macho, hata mkiziba simone. Ndani ya moyo wangu namwona yeye, oh, kimasomaso wenye wivu mukome. Tambulia matandu solo nala na yeye, na mkisema nanichuna tampapaka vioti kama penzi taluma, basi ana digiri kwake zimezimezi azuma kitu sofioji midomo itawanuka kwa kununa ngezamuna tabigiji. Ah, yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga,
mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba,
mimi kwake jinga,
mimi kwake jinga.
Nikataza siseme, ila ningewambia raha nazo nifanya. Kuna kwa alfajiri anapara mamnazi ya ukeme, huku tunasinzia paka tunafika. Alafu jali nikupe siri, ni kwako jali moyo na mwili kama Shera naina.
Amina, amina, na iwe heri amina, daima, daima, kuhishke shera naina.
Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini, staki nichezewe. Yeye ni wangu mimi, mimi ni wake yeye, wengine sawa nini, staki nichezewe. Mimi kwake zoba,
mimi kwake zoba.